mapenzi, hana ubaguzi, wacha nini seme. Mapenzi ya damu, hayajui pesa, wala sura nduku. Hili nimepata, urembo kutoka, makuweni wote. Sura yake sawa, body fit kweli, Miss Kenya huyu. Sura yake sawa, body fit kweli, Miss Kenya huyu.
Thank you.
jende jende.